Yachibra
Nor
Mbona ngahlala emamedini la
okay
isichitho man
my man
andazi ngibani owanifakela isichitho ngibangazama uthandana kuphela kuxatyana kule relationship yam I see you nowhere in fact ndiyakhokela yila ex yami uAisha namophula inhliziyo ngomjolela ndimthembisile ubazomtshata ndamshiya ne-enga I remember ndifowunela esithi uzosihenga I didn't care man ngoba ndandingekho kuye suke wanifungela nora zokubonisa amazwi akhe kuma yengavakala fedele ecaleni ngumhlengethe but now I'm cursed by you witchcraft yemali uhalenkazana uAisha lala namandi samxoleli it's better ndimyele eqheleni ngoba naye ungcolele ububi ndibuyisa ngobubi atsho ngobubi kanti zamthwebula abe sisithunzela hey body too wandimosha lo wandifaka isichitho ingeba ndiyimbisa okanye isiciko engapheli yahlola lo mntana wathi it's over ndafumana omnye ngokunomona undisebenzisele iyeza ndambona uyazisola wathi sokohlulwa kukufa umnaka lokhu ndadlula she's sending sms andizomphendula ndingazobuyela umva burahas wamuva ufane wandi-inboxa wayicinga ndiyatloka utloyithola wazama ukuba yinyoka lo ntloko ndiyinkonce ndiyinyathela ndiyicumze kwefita xa ndigqibotha isuba itsherenemikhuba ifuna umgqomi yothiswa lo mayeza ndiwararatasa ngamajoni omzimba kum ubuya ingxaki karatelo yeza like mistem yaki shit
yachibra
mbonaahlale
mamedila
sa thingsisichitho la wena osifakelwayo ubona.